wake mwaga kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby roo yangu inusuru nifanye jujue. Niku hongi au, niku posti au, nikupe mm au. Nikupe au. Chumpa unataka nini chumpa? Roo unataka nini roo? Chumpa unataka nini chumpa? Roo unataka nini roo?
That's kids, baby.